and then basaba izwi leli lizwakalayo ekutheni balekelele ekutheni izinto zokungcwaba nazo zonke izinto ezithathelene nokungcwaba nokulothiswa zenze ngendlela kumasipala bethu esibasebenzelayo.
Nanibuka nini, mhlawumbe inkinga ikuphi kuze kube nanasi simo sekuswelakala kwekungcwaba futhi nanathi iphakamiso kokuthi mhlawumbe kulelinye lemathuna abantu bangcwatshwe ngababili nobe ngabathathu labanye mhlawumbe bashiswe?
Mhlawumbe inkinga iqala la ekutheni indaba yokungcwaba noma indaba ethintana namathuna ithina sive simnyama kuba udaba olungakhulumi. Manje uma lungakhulunywa nje kanjalo kodwa akusho ukuthi inkinga yona yokufihlwa kwabantu noma mhlawumbe nokuzalwa kwabo yona nayo isuke yimile. Manje uma singayikhulume le ndaba kugcina abantu bezalwa beba baningi futhi beshona kodwa kungekho indlela eshoyo ukuthi uma sebezofihlwa bafihlwa kanjani. Ngicabanga ukuthi kuqala lapho ekutheni mhlawumbe singayikhulumi kahle. Okwesibili, inkinga ke sinayo njengamanje yokuthi abantu abaningi bayasuka ezindaweni zasemakhaya baye ezindaweni zasemadolobheni. And uma kufinyelela lapho, indawo zamadolobha kakhulu zithinta kakhulu le ukuthi umhlaba okhona awuphande izindawo zokusebenzela nendawo zokuhlala. Manje-ke bese kuba ukuthi uma sebeshona-ke bayiswa kuphi. Kulapho uzobona ukuthi inkinga enkulu kakhulu isezindaweni lezi zamadolobheni kakhulu la khona isipesi singekho. Yingakho-ke lezi zindaba zokuthi mhlawumbe kuzokhona izindlela ezingcono kunokuthi abantu bangcwatshwe ngendlela ejwayelekile zifane ziqale zixoxwe khona ngoba ila khona seziningi kakhulu.
Ngitiphi nje tiphakamiso kafushane mnumzane Mtambo letivelile kunawumhlangano?
Ezikhona iziphakamiso kakhulu ezokuthi akubhekwe ezinye izindlela ezikhona zokungcwaba ngoba le ekhona njengamanje manje zisebenza kodwa-ke umhlaba awukwazi uku-expanda so uma ususebenzile ngeke usasebenza so kama-alternative burials akhona aphakanyisiwe ukuthi abantu abafundiswe ngokulothiswa okukhona okuyinto evunyiwe umthetho. Lezi zinye-ke ezinye ezikhona izindaba kukhona nendaba zama-resumation okungamanye ama-alternatives akhona kodwa-ke lokho kusaxoxwa nakhona ngoba akukuhambi kakhulu ezweni lase-Afrika noma e-South Africa kakhulu.
Baba Mtambo, sibonge kakhulu isikhathi sakho.
Siyabonga kakhulu. Siyabonga.
Usirini Mtambo lovela kuyo i-South African Cemeteries Association kanzi ingwe yakamukopane uthi titandi setiningi kakhulu kanzi inzawo kude mawule Alpha uthi for instance Thembe Tindza babazange bavete mbiko lekahle ukhuluma.